re ntse re buisana le mme Kgomotso Mathulwe, mme ena o tswa lefapheng la naga la mesebetsi ya setšhaba. Re buisana golo le ena ka sekepele se setšhaba sa meputso bakeng sa basebetsi ba EPWP. Sentse re na le mangwedi e mongwe gape mogaleng ke ntate Sabata Thabisi, yena o Monyakeng versus Brown. Ntate Sabata kgotso.
Mme ke phetse wena.
Ntate.
Ke botsa mme mono gobane EPWP le CWP o itse obue batho ba sebetsang moo ke CWP ane rapaga ntho tse batlhe di tshwana ane reka mosebetsi ba tlileng o tshwana ga ke baga ga ke tsebena EWP ke abutiwa CWP kapa CWP ke ngwana bo EPWP ke batla tse bana di kopana kae moo le gore na bona ba qhelelwa ka thoko kapa ba tsamaya tsela e le nngwe na ke a leboga
gobane o sa ntsaneng o letsitseng tate Sabata lona mathata a lona ke efeng mono CWP
tšhelete mme mathata ke tšhelete mme 700 ga dite ka kgwedi o ka etsang ka yona ao batho go na le bana lona lelapa
ga re leboa golo motlhomphei wa ka re sentse re na le mamedi mongwe gape mogaleng mamedi dumela
dumela mme
ntate
re tele ka
motlhomphei
re teng o bua le modiri wa kotlisheko mme
ee motlhomphei
ke bereka mo Trosberg ke bereka le lefapha la Department of Education ke selemo sa bofaefe kedimo batho ba ba EPWP nna mme ga ke bone ba dira mara ba baya tšhelete eo ba wa okendis nna me ke ga baka ga gona tšhelete eo batho ba ba dise nix ba dula hela mo dikolomo gona le mo dikolomo ba tshenyiwa yaka mo location ba ntse ba dise ba dutse hela le moo ga ba seletse nix batho ba 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 monitor nna me ke batho ba monitoriwa ba romela batho ba mara ga gona batho ba shebang batho ba ba sebetsa ga ba senyetse ba ba fuwa tšhelete
ga re leboa go le motlhomphei re nke mamedi wa rona wa o qetela mme Mathulwe yena ke ntate Wiseman o letsa le Velcoma motlhomphei kgotso
tumaro ba fiwe le mama moa
ntate
Hi mama dina le ano le ke a ngelo ntle ana le la gore madi a EWP CWP a nyolo se mar problem ya me anka na go ntia tshelete ba tlo mo di mo khodi se dire se ba ba tshelete ba se ke ke ga buri tene buri tshwere zo a mama ta se ba sala nna le gore ba tene tshelete ba bona ka nna go fela nka tsaba o tswa
ha re le bo a holo ntate Wiseman me Mathulo
okay e ke a lebo ke rata go kaya gore lenaneo la EPWP le CWP ke lenaneo le le-one CPWP le ka se sa buile le le gole ke EPWP so CPWP e wela under sector e nngwe ya EPWP e re bitsang nine state sector lebaka la gore ba gole 700 ke gore lenaneo le la CPWP ba bereka gabedi fela mo bekeng so ke lone lebaka le e leng gore batho ba ngongore ga ba le bantsi ba ba mo programming gore ba bereka nako e khutshwane so but yone a tiera to minimum wage yone e fetileng ke EPWP yaka e leng gore ke yone ke ngwana wa EPWP
e mongwe ba mamedi a re
ke department ya cooperative governance le traditional affairs cocta
e mongwe ba mamedi a letsetseng mona a re seka basebetsi bana ba bang be e leng gore ba sebetsa dikolong ba weleng karolo ya lenaneo lena la EPWP e ka re ba ka lekolo kapa ba beye leitlho gobane ba bangwe ba bona ba fitlha fela ba itulele mono ntle le o etsa mosebetsi
re etetse diporojeke tse di farologading kgolong le go latela le e ya tsetsa education se e leng gore re na le babereki ba EPWP ba thusang ko sekolong ko dikolong tse setse re di etetse re ile ra lemoga gore di-educator tse extra school support program ba thusa thata bana ba thusa thata bana ka di-homework mo diprojeke tse setse re di etetse ko Northwest ko Gauteng mo e leng gore di-principal ga re bua le ko Northern Cape ga re bua le bone ba re botsa gore bana di-participants tsa EPWP ba ba tswela mosola e le topa ka go thusa bana ka di-homework mo go nne re etetse ko Northwest ba ne ba re bana ba ne ba na le probleme ka di-mass literacy mme ke seng ba di-participants tsa EPWP ba ile ba kgona go ba thusa so re tla nne ntse re etela le tsone tsa ko Freestata re bona gore bathata mo go tsone e ka ba e le eng ka di-participants tsa rona re difa le training gore ba kgone go kry-a di-skill tseo
ehe mme Mathulo re lebuile haholo empa fela re peteditswe ke nako di ne di le ngata haholo dintlha tseo re neng re ka buisana le wena gape ka tsona re tlo boela re o mema gape le nakong e e tlang bakeng sa tlhagiso leseding re lebuile haholo ga o ile wa tsewa le o buisana le rona letsatsing la ka jeno
ke rebogile go motšhoni e lengpile thata
ehe mamedi eno ke mme Kgomotso Mathulwe o tswa lefapheng la naga la mesebetsi ya setšhaba re ne re buisana le ena ka sekepele se setšhaba sa keketseo ya meputso bakeng sa basebetsi botlhe ba lelenao la nelang tshwetsopele ya mesebetsi ya setšhaba ke ore EPWP ka bogotswane le wena mamedi re lebuile haholo ka seabo sa gago letsatsing la kajeno metsotsong ena e meraro re ya re lebile goreng ya botshelela ga re lekole gore na dikgarata tsa di-temperature